uSamuweli wesibili isahluko 1 verse 1. Kwathi emva kosuku uSawuli uDavide sebuyile kubulaleni ama-Amaleki futhi uDavide esehlale insuku ezimbili eSikilagi. Verse 2. Kwathi ke ngosuku lwesithathu bheka kwaphuma umuntu ekamu likaSawuli iy'ngubo zakhe zikhebhuliwe enomhlabathi ekhanda wawaphansi ekufikeni kwakhe kuDavide wakhuleka. Verse 3. UDavide wathi kuye uvelaphi na? Wathi kuye ngibalekile ekamu lakwa-Israyeli. Verse 4. UDavide wayesethi kuye, bekunjani na akangitshele. Wathi, abantu babalekile empini, abantu abaningi bawile bafa, oSawuli noJonathani indodana yakhe bafile nabo. Verse 5. UDavide wathi kuleyo nsizwa eyamtshelayo, wazi kanjani ukuthi oSawuli noJonathani indodana yakhe bafile na? Verse 6. Insizwa eyamtshelayo yathi, ngithe ngisentabeni yaseGilibowa bheka uSawuli wayencika emkhontweni kwamjonga kakhulu inqola nabamahashi. Verse 7. Lapho ebheka emuva wangibona wangibiza ngaphenda ngokuthi ngilapha. Verse 8. Wathi kimi, wena ungubani na? Ngathi kuye ngingu-Amaleki. Verse 9. Wathi kimi, ake ume ngakimi ungibulale ngokuba ngishaye isiyezi nokuphila kusekhona kimi. Verse 10. Ngase ngima ngabuya ngambulala ngokuba ngakwazi ukuthi angephile esewile. Ngathatha umqhelwa usekhanda lakhe nesongo lalingasengalweni yakhe ngikulethile lapha enkosini yami. Verse 11. UDavide wayesebamba iy'ngubo zakhe wayiklebhula kanye nawo wonke amadoda ayenaye. Verse 12. Balila bakhala bazila ukudla kwaze kwahlwa ngenxa kaSawuli noJonathani indodana yakhe nabantu baka-Israyeli kaJehova nendlu kaIsrayeli ngokuba bebewile ngenkemba. Verse 13. Wathi uDavide kuyo insizwa eyayimtsheliyo, ungowaphi na? Wathi ngiyindodana nomuntu ogogobele nje umAmaleki. Verse 14. UDavide wathi kuyo, yini ukuba ungesabanga kwelulesana sakho ukubhubhisa ogcotshiweyo kaJehova na? Verse 15. UDavide wayesebiza enye yezinsizwa wathi, sondela umsukele yamshaya waze wafa. Verse 16. UDavide wathi kuye, igazi lakho malibe phezu kwekhanda lakho, ngokuba umlomo wakho ufakazile ngawe lapho uthi ngibulele ogcotshiweyo kaJehova. Verse 17. UDavide walila ngalesi sililo nguSawuli noJonathani indodana yakhe. Verse 18. Wathi, mabafundiswe abantwana bakaJuda eyomtsalo, bheka silotshiwe encwadini yoqotho. Verse 19. Udumo lwakho Israyeli ubulewe endaweni eyiphakemeyo, yeka ukulwa kwamaqhawe. Verse 20. Niyakusho egadi ningakumemezeli ezitaladini zase-Ashikeloti, futhi amadodakazi amaFilisti ajabule namadodakazi abangasokile athokoze. Verse 21. Ninazintaba zaseGilibowa, makungabikho mazolo namvula phezu kwenu nokugubha kontwa, ngokuba isihlangu samaqhawe esantshingwa isihlangu sikaSawuli singagcotshwanga ngamafutha. Verse 22. Egazini lababuleweyo nasemanonini amaqhawe umtsalo uJonathani awuphindelanga emumva, nenkemba kaSawuli ayibuyelanga ize. Verse 23. OSawuli noJonathani ababethandeka bemnandi ekuphileni nasekufeni kwabo, kabahlwanisanga babenejubane kunezinkozi, babenamandla kunengonyama. Verse 24. Nina madodakazi wa-Israyeli mkhaleleni uSawuli owanigqokisa kamnandi ngokubovu, owavunisa izambatho zenu ngezimvunulo zegolide. Verse 25. Yeka ukuwa kwamaqhawe phakathi kokulwa, uJonathani ubulewe endaweni zakho eyiphakemeyo. Verse 26. Ngidabukile ngawe mfo weJonathani, wamnandi kakhulu kimi, lwaluyisimangaliso kimi uthando lwakho ludlula uthando lwabesifazane. Verse 27. Yeka ukuwa kwamaqhawe nokuphela kwezikhali zokulwa.